fertilizer, fertilizer. Hizo ni fertilizer, ni fertilizer. Malighafi, malighafi. Kwangu ni malighafi, ni malighafi. Fertilizer, fertilizer. Hizo ni fertilizer, ni fertilizer. Malighafi, malighafi. Kwangu ni malighafi, ni malighafi. Nani mdini kusudia mabaya? Mungu alikusudia kuwa mema. Nani mlini kusudia mabaya? Mungu alikusudia kuwa mema. What the devil meant for evil, God has turned it for my good. Hizo ni fertilizer, ni fertilizer. Malighafi, malighafi. Kwangu ni malighafi, ni malighafi. Fertilizer, fertilizer. Hizo ni fertilizer, ni fertilizer. Malighafi, malighafi. Kwangu ni malighafi, ni malighafi. Kwa kadri Farao alivyozidi kuchukia Israeli na kuwatesa, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea zaidi sana. Positive energy this year, positive energy, let's keep it. Positive energy, yeah, positive energy, wow, 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 wow. Positive energy this year, positive energy, let's keep it. Positive energy, yeah, positive energy, wow, 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 wow. Dada, 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 hey, dada, dada. Fertilizer, fertilizer. Hizo ni fertilizer, ni fertilizer. Malighafi, malighafi. Kwangu ni malighafi, ni malighafi. Fertilizer, fertilizer. Hizo ni fertilizer, ni fertilizer. Malighafi, malighafi.